CK Music Promos.
Don't see it. Give me the big teams that.
No, that sound.
Josh Ham outfit.
Master.
Rap chauffeur de pano.
Hot done. Ela funge chirwa. Imota body maro de isange chirwa. Long step na mpusa pa kunyanta. Mputi mandi mwebunda waku wata. Long story abano beba kubepa. Ngore mona chibufi reta peni na kapepa. Kule mbulu ila ikona kukubepa. Go zupo na maina mapatari. That's it. Taboo. Give me the big teams that. Taboo. Give me the big teams that. That's it, taboo. Mene bombenze. Taboo. Mene bombenze. That's it, taboo.
Tikisa mainam.
Taboo.
Tikisa mainam.
That's it, taboo.
Katoro
mfane. Taboo.
Katoro.
Amaboko ya teme wala tutono inka. Barong patani theni wala ponoka. Ufaka limbu usefe watu shimika. Amalaini nine mwine wabulimika. Ukupona nitabuso tondolo shishi. Vyoshimono kulala na bapongoshi. Goti nembushi nine of course. Nga music ili skulu kale na pusha kosi. Deba kolonga nikafulu parikura. Naluse nkeche shafiko nshidubu sa. Mayati luksa mano ya kuchambo. Katwasa kabatira tishofere nitika. Therefore she sala pa kumenanga kapopo. Sakuno tutelele ba kumenye nkopo. Ba after bansha kale kama fopo. Na bafaka kuwaya furu brai ya michopo.
What done? Ela funge chirwa. Imota boni maro de isange chirwa. Long step na mpusa pa kunyanta. Mputi mandi mwebunda waku wata. Long story abano beba kubepa. Ngore mona chibufi reta peni na kapepa. Kule mbulu ila ikona kukubepa. Go zupo na maina mapatari. That's it, taboo.
Give me the big teams that.
Taboo.
Give me the big teams that.
That's it, taboo.
Give me the bombenze.
Taboo.
Give me the bombenze.
That's it, taboo.
Tikisa mainam.
Taboo.
Tikisa mainam.
That's it, taboo.
Katolo mpamba.
Taboo.
Katolo mpamba.
Namire na plintu nari kusukulu. Ama crossfire na family bareti munguru. Nangu chinga shupa shani shaka na beba bururu. Very intelligence nangu shapu jeskuru. Nine equation ili ya wafiru kusova. Na wange shirundu chiri ya wafiru kutumba. Na niwa hot hot squats okutoba. Bifura rewe tabari of your castle. Hot done. Ela funge chirwa. Imota boni maro de isange chirwa. Long step na mpusa pa kunyanta. Mputi mandi mwebunda waku wata. Long story abano beba kubepa. Ngore mona chibufi reta peni na kapepa. Kule mbulu ila ikona kukubepa. Go zupo na maina mapatari. That's it, taboo.
Give me the big teams that.
Taboo.
Give me the big teams that.
That's it, taboo.
Give me the bombenze.
Taboo.
Give me the bombenze.
That's it, taboo.
Tikisa mainam.
Taboo.
Tikisa mainam.
That's it, taboo.
Katolo mpamba.
Taboo.
Katolo mpamba.
No wonder voko ya ndi tejeje chibumbe. Skushi na kwa tachari la mange nkumba. Lefo ata ulefo ayo file watu rumba. Cause never kota. Kulila kofi na mai. Umuchinji kulile zapacho hatupa. Tatoa kafura mine pafwebo ala hatupa. Ngore mfaya noti bond ala kuisa kupa. Any type of rico lefo ya kuisa kupa. Kakero kareva kumpa na manja vere mami rema punch. Kuri rapu ndi mkaramba nebo no kuremba kansh. Mumaro nari ramba mwereve kumkansh. Lusaka sit vo matararika. Watire vya mafira penya twist tararika. Nanguna wa innocence tene kararuka. Sofu in the blue. Hot done. Ela funge chirwa. Imota boni maro de isange chirwa. Long step na mpusa pa kunyanta. Mputi mandi mwebunda waku wata. Long story abano beba kubepa. Ngore mona chibufi reta peni na kapepa. Kule mbulu ila ikona kukubepa. Go zupo na maina mapatari. That's it, taboo.
Give me the big teams that.
Taboo.
Give me the big teams that.
That's it, taboo.
Give me the bombenze.
Taboo.
Give me the bombenze.
That's it, taboo.
Tikisa mainam.
Taboo.
Tikisa mainam.
That's it, taboo.
Nikatolo mpamba.
Taboo.
Nikatolo mpamba.
Hey yo Breezy, Cook Guys, Maxino, Don King, Penyas, Kevire, Phil Dre, Ananias, Morrison, Don't Mind, Ben Puromote, Big Man Washke, Wakabondo, Wakomesa na Mimona. John Tattoo, Baba na Inte, Shatia, Victor Gang, Pachiboria.
African Music House Entertainment.
CK Music Promos.com.